Sassy, Rainbow, Gamakakalite. She's amazing in black faces. Gonna license, Gamma Hyses.
Atari, Atari, Mama, Atari, she's Atari. Oh, Atari, Atari, Mama, Atari, she's Atari. Oh, Atari, Atari, Mama, Atari, she's Atari. Oh, Atari, Atari, Mama, Atari, she's Atari.
Nasema beba mgongo, songera uongo, haki ya Mungu, shiva vizuri, kama asubuhi, mina kupenda, hapa na kuchanga, lakini nimelewa, tembea zigzag, mrembo, kama gaga lady, she's amazing, it driving me crazy, sujiko na license, kama high sense,
it's Kennedy, my bitch,
Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari, oh, Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari, oh, Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari, oh, Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari, oh,
muda mrefu, motafuta mrefu, sima demu yetu, marafiki yetu, mchanga sowetu, pata wandito, pana kuzijali, ingia kwa gari, mvaa maradadi, zima kujiwasha, watu ifunga mdomo, cause I'm dancing for love, dancing for care, and I'm dancing for life.
Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari. Oh, Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari. Oh, Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari. Oh, Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari.
Nasema beba mgongo, songera uongo, haki ya Mungu, shiva vizuri, kama asubuhi, mina kupenda, hapa na kuchanga, lakini nimelewa, tembea zigzag, mrembo, kama gaga lady, she's amazing, it driving me crazy, sujiko na license, kama high sense.
Atari, Atari, mama, Atari, she's Atari, oh, 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 Atari, 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 Atari.